your smile you make me happy. Basi jitulize, shuka chini baby. Chunga msije gawa basi unyumize. Oh baby, wendo unachanganya, we hasi michanya. Tena tusije achana, mimi na we wano kakosa chakufanya. Majestu unavyopendana, nituze kajino na mwanya. Wagope, yeah, yeah. Yani baby, kimi na we kakonda na change. Tufanya kachaka na baby, wendo unanifaa. Basi baby, kazi letu wasije kubeti, kwa kuhonge shilingi manoti. Ukanikata, acha waonegele, tuwafunge kengele, tuwakatengebe, mimi nawe. Acha waonegele, tuwafunge kengele, tuwakatengebe.
Chozi, mweza kontalia, sitavumilia. Kabla ya kuchacha, uniambie ukweli, nilizimulie, nisininukie. Uwe moja, niwe mbili, uniwashika pili pili. Ukiambia goja, tasubili, ninukeshe. Basi uniteke kwa mbigili, kama beke kwa kirikili. Weke sina kili, nileweshe. Yeni baby, nimi naweka konda na change. Tufanya kachaka na baby, wendo unanifaa. Basi baby, kazi letu wasije kubeti, kwa kuhonge shilingi manoti. Ukanikata, acha waonegele, tuwafunge kengele, tuwakatengebe, mimi nawe. Acha waonegele, tuwafunge kengele, tuwakatengebe, mimi nawe. Wewe ndo kiboko yangu,
kimodo, baby, kimodo.
Ulololo,
kimodo, baby, kimodo.
Na wendo kisiri wangu,